ni onju gunye ibyo byose byakurega kuko nduwiteka imana usinzire ndagufubitse kandi nitwa ndiho basha kugutungisha ijambo ryo mu kanwa kawe kandi urisegura aya magambo ndetse ukuboko kwanjye kuzaremerera imigambi y'ababi kuko nitwa ndiho basha kugukirisha inkoni y'urukundo
Yo, 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 yo. 사자
우 비티키메 소
잠말았어요.